I'm moving closer.
Si she wake up, she wake up, she wake up. Si she wake up, she wake up, she wake up. Si she wake up, she wake up.